enkulunkulu nami ngicela ukubhalansa, ngibone amabhilidi namayakayaka, nami ngifuna ukudedela amalakhosanyana, ngenza umama ajabule, nguye ngenza izakha, ngijabulise omalume kwaziwa ikhaya lami, baye kubungukela phansi ngoba bazoswaba,
ngoba bazoswaba, ngoba bazoswaba, ngoba
bazoswaba. Enkulunkulu nami ngicela ukubhalansa, ngibone amabhilidi namayakayaka, nami ngifuna ukudedela amalakhosanyana, ngenza umama ajabule, nguye ngenza izakha, ngijabulise omalume kwaziwa ikhaya lami, baye kubungukela phansi ngoba bazoswaba.
Uzabangazi ikhawu makharani.
Nami ngicela impilo nice, ngene kabangwe nyanga ngikhiphe play card, ngithenge noma yini, ngene ka full tank ngiswipe noma yini. Enkulunkulu nami ngicela impilo nice, ngene kabangwe nyanga ngikhiphe play card, ngithenge noma yini, ngene ka full tank ngiswipe noma yini, ngene ka full tank ngiswipe noma yini.
Tetela hayi nizongibona ngisazongfogela njengecoron, hayi nizongibona, hayi nizongibona, ngizoba afford amalacosta, ngiyofosta, ngiyofosta, hayi nizongibona, hayi nizongibona, dala ngisokola, dala ngimokola, sengiyozibona, sengiyozibona. Atanko ngisazotetela hayi nizongibona ngisazongfogela njengecoron, hayi nizongibona, hayi nizongibona, ngizoba afford amalacosta, ngiyofosta, ngiyofosta, hayi nizongibona, hayi nizongibona.
Now